katomolungi ebilungi gwe saba kale oba tolina kati time yokanisa sule emilundi gye nsabye ansa gye ndize baby oh, olina ebyokugonjola nina mabunya manja gokugolola jemanyo bisobola sembela wano lwaki nkunaiza jemweka dagala akakakanya obusungu neseka guno omutima gwakala negukona kale ofukirira omutima gukuba nate baby nze fukirira omukwano tonga yalira fukirira Sango, ebiso byontunuliza baby. Guno musango, ebiso byontunuliza baby. Zebinke moku kamala, your body rocks me. Akabina kobiti kuzala bayo. Ontade kuminsani, bima bima baby katinsani. Wagala kufa mukwanu zijiwani. Akina tamani. Omuwala owechika chota nalavika wagala kufamu kwa nukina kunzisa embila ndilo muzima josika zika jensa wa fukirila zefukirila omukwano tunga yalila fukirila zefukirila pambi tumbi mabima fukirila zefukirila omukwano tunga yalila fukirila Onta de kuminsani Obi mami ma baby katinsani Wagala vitufu baby sijuani Akina tamani Little flower Ni apa